Ayy. Turn up, Trap Kitty is the name. 2 years in the game, white rappers full shame. I got swallowed a flame. I don't roll with fake niggas, I'm an OG, so my dogs too. Big account, got six figures, so I don't stand, let me pass through. I shine bright, but the sky's blue. They're chasing for fame, we have few. Some niggas sound like they have flu, so the style I'm flowing, you can't do. The way I'm moving me, I don't care, don't compare, just follow my lead. When your money checks, my niggas so talk is in go, monangu, scooping my weed. So na shangaa, kwa nini vijana, hatuwezi kukaza na dog kuzid. My damn, squeezing my lekezo, so kama zamani ni mtelezo. It's funny how women approach what they not, interested by name, but forget what is lie. I'm tired of lies, I don't wanna love no more, this shit is crazy and all I'm beside. Swezi kongope for broke, na kopa na wana kibao. So swezi teleza, kipata wekeza na vision na mbali. Miswa kawali guvimba na teza, yapo na weza. Kili ya mkuu usije kumba mtoto, hawezi tumia tabaki kucheza. Taka mapenzi na kama chumbeza, na kupa na feza. If I'm wrong, I'm writing a song. Swezi kulia, know that I'm strong. Wezi kushinda ukiwa alone, unataji some people to pass you along. Maisha ni hustle, unataji some pay, usipofanya pay, ufiki your way. Yeah, we paid. Yeah, we paid. If I'm wrong, I'm writing a song. Swezi kulia, know that I'm strong. Wezi kushinda ukiwa alone, unataji some people to pass you along. Maisha ni hustle, unataji some pay, usipofanya pay, ufiki your way. Yeah, we paid. Yeah, we paid. Jitahidi kugara mikia, kile ambacho yako inapenda. Kama ni demu, sipo mtunza, usije shangaa kakwacha kaenda. Kama ni kipaji, wezi fika mbali, cha kwanza na muhimu, kumbuka kusali. Tumwabudu Mungu na sio pesa wala mali, kwenye wana shida, yani kila hali. Be careful, I'm taking your spot. I'm proud cause I do what I love. Muni majengo sokoni, base kwa kweka huu mziki sokoni. Safisha njia mwana nina nia huu moto kwani huoni. I'm an OG, siwezi chuja, mindo koki, siwezi vuja. Unataka feature, fanya kuja, japo sije msaliti kayuda. Una brag, they know you, saa nini kuniomba kushare link buda. Sasa bia ni kupi ila bado ridhiki, unataka kushare na Uber. Ukitalk shit wala sisi ki, kusaka cash huwa CCT. I'm so loyal girl, siwezi kuchiti. I'm so loyal girl, siwezi kuchiti. If I'm wrong, I'm writing a song. Siwezi kulia, know that I'm strong. Wezi kushinda ukiwa alone, unataji some people to pass you along. Maisha ni hustle, unataji some pay, usipofanya pay, ufiki your way. Yeah, we paid. Yeah, we paid. If I'm wrong, I'm writing a song. Siwezi kulia, know that I'm strong. Wezi kushinda ukiwa alone, unataji some people to pass you along. Maisha ni hustle, unataji some pay, usipofanya pay, ufiki your way. Yeah, we paid. Yeah, we paid. If I'm wrong, I'm writing a song. Siwezi kulia, know that I'm strong. Wezi kushinda ukiwa alone, unataji some people to pass you along. Maisha ni hustle, unataji some pay, usipofanya pay, ufiki your way. Yeah, we paid. Yeah, we paid.